Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraabe hedibe accaake on e jam hande aljumaare tat lewru mars hitan 2017 sappo jet yamde jabborima silima jappande na e joy ousmane nyaale buddo kabaruji do salim juwaratu boggi jande to jammat nostra al islam wal muslimin de wonno inde heere dental gube jaddin koje de yudun dental gube jaddin ko be gonde li sahal mali e wi laami be mali gube de ana gollide saati fu be godi dande be godali fu yo be waybe deejire hanbe habede Konjo tobe yogabe kolliti yo tagu may sa darto gouvernement e wallobe adna fu kalde be do jaddin kobe lamu kobe lamu hakkundeju hebe ju inabe kenyen gaaw e menaka andini adi mube habanade deejere e yuber mali be kolli wiire be tinnoto fa golle kaldangal yenga yo di woni sembe kabar di hande bismillah modon hedaade sijo tamani gube jaddin kobe gonde li sahal mali de kolliti dokkindiri juude be kolli wiide fedde mabbe de ana noddire jammat nosra al islam wal muslimin be kolli wiide iyad ag ali hore ju gubal ansar din gal woni hore de fedde agence presse mauritanie not al akbar hokki o kabar fa fambe do kedden ousmane dikko
le nokku yendore kabaruji martinama kumpa hono gube aslama ku bande kabado kewde mobo dikke natti e al qaeda o maghreb islamique mo horeje mudun yu gondo do tule jareedi almira bitun gubal gondugal e amsar didande front de liberation de masinadu martini kumpa mobo dikke e jamaat nosrat al islam wal mu'minin odo kabar martinama kumpa bangugol jamaat nosra al islam wal mu'minin ele video kebado hedi yedore kabaru al akbar ele video horejo bajotodo emirat gonde do tulle jaarendi kanko yahya abud hamman e abu abdurrahman al sanaji joko odo emir al murabitun hasan al ansari kanyul horejo ansadin yadda agali fawarde horejo gubal masina hamadun kufa befu ebe giyehen befu be kawri do gotel wondude e al qaeda dande jaltudo e ayman al dawahiri horejo al qaeda o maghreb islamique kanyul e abu musab abdul welud fawarde hore be taliban afghanistan mola heibatala jamaat nosra al islami wal muslimin martini kumpa chekitene joini golirde yendore kabaruji noddirande zalaha
lamu mali on holli wiide fay arande gube de ana golli danno e wi ministre kuminido kabaru de nag bibbe mali general salif tarawari holli wiide be dokkindiri juude be joppindiri fu yo gotum be waybe deejere hanbe habede ke de ko mumin sende bulando dir e makko
cela ne change pas grand chose chez nous
wala fu ko dum wailtata bangeme sabe de mi tayki tiki be gondino deno be jogo horejo goto na guddu be fu be ganybe kawral min jokka dartude be e habude be min kolli faabo tobe ammi dabare keso ko lamu o ammi bangal huntande hore kabaru denagu le wuddu leydi ndi le region ngaji segu e motti be ballami jo inde dabarende do mi jobbi be leydi mani buri fu duñu hakkile ko gouverneur be e golidimbe mabbe bammi do kabaru denagu lamu o jabbi dabarende o mo wondi e wadude imma daraji salla be be kebam baligu faabo tobe be fa be kebba wartinde jam de ere yirware e saria le nokkulere
de development et la lutte contre l'impunité dans ces zones-là.
E wi honjotobe gube de fu ana kawti dande nanno ka dum be kolli wiire dum hana wadde fa kaldal tinina ngal golle mudon daro e wi brema e liddi ko o andino kabaru de nagu holli wiide hokkindirde de juude an hokkindirde juude de gube an hollite gouvernement malikanye e faabotobe ana kanin dartude ngada jodda hala e horebe de gube jaddin kobe ke de ko Idrissa Sako lannodir e makko do faccitan Ousmane Dikko
l'annonce de cette nouvelle
martande kumbangal dental yatata e ko wodi ko on dulla gube biide yo jeedi koje kany e dande jande fu kerol fu falaki hakude majje yo dum gube gondudo nokku goto jidoje nyande fudu wiide den denti yo fa de nane de nanne e jatte tan non wala fu ko waylita e lay alqadara do be nangi do emile am ti dala tongaki e do rentugol de do gube le gubal gotal ti dala gondudo o yo ko adna fu andini haldata e jiandin kobe o yo boful mangol sabede yetebe yo jiandin kobe be yo e mali buri hewde e mabbe sebe kaldali e mabbe hono denagu la torto dum wawa latade fi e hakkilo am du wala dental gube de tiidi ko tiidi ko yo haldude e yadda gari
sakira fa be duro dum famoro mbaji yodi kabaruji fuddo be am page facebook e kon twitter studio tamani neɗɗo Belgique général Jean Paul déconnect nango woni horejo lambe woni lamido kesso be kufunaaji bulbulaaji gombe malibe o lomdiiru jo makko mo leydi Danemark Mikkel Loles garde o hore e hore minisma habotobe minisma ujinaaji sappo e tato gonli Mali le hitande 2013 woni ko be naati leydi meden dibe kulli wiide so wana leydi Somali le leydi mal do wonno ko gollobe woni buri hebude torraaji lamibe hesbe lam hakkundeejo juinaabe kenye region gaaw e menaka kulli wiide ngadan ko mbaayi fu fa jam e deejere hebe faabotobe Mali hono leydi France e kanye Union Européenne kulli wiide ana tewte gube ci nyinde de tinno dartude fa jam hebe be kulli wiide kam e koy mabbe ngadan ko be mbaayi fu fa be jokka fa be jukkina fa baade leydi Mali ndi nenna fa be dure ne fam kedden Ousmane Diko e Moumine Sendebou
ila narde menaka ada yiya drapo mali dow ada nana du wudere mali abdul wahab ak mohammed horejo lam hakundeji o joko mudun madam maria maygafu ana gonno ton teddube nogayon ambassadeur leydi france hejabe onu e ministre darani do kabaru lamad leydi meden ke kejado kanaka leydi do jengi go golleji kawrangal fu juri bamako warde ton bedo koliti dani ko yari yesu jati e do kabaru kawrangal latanga sababu du wartide lamu mali les palais les fous kedana ko dewrintino haali le facitango mumin sendebu
mais pour réussir
salla dum heban lawol e hakile an kuleji didi kertadi ana hani wadede ana hani conseil régional o e golli dimbe mu golli dan le dental et deural men tay kitike be galda dimele lamu sema e plateforme gombe le conseil régional gawo be ben kani golli dinde e bami dinde adidi
gawo gube bande kabode de nangunode du hono nokuje conseil régional de fou njabi yoppitinde de ko heba e nande hede hibbibe majje de gube nattinte e le dabare DDR de kanko Jibrila Boubey horeje ke salamu hakundeji di o martini kumpa kaldan wadan fa kala ko hojide do gube ande ko hojime du fame kedo dan ko haali le facitango momini sendebu
gabe tout suivi avec
en kaybidi rafid deural do jo ingola lamuji hakuneji ka eden kani famde conseil islamique gaw amiri finata we gaw Sema plateforme gaw lama walde non pas bouger de gaw min jalta tali gaw e pelle gaw godde min fu min dewri gollidinde mi den jokki du e wodude imma daraji kambar ka hor
e wi dendangal gube azawad doni sema ka kabar deejal an haniko wulnale koyde sidi ibrahim uldu sidati horo sema wonko hali keddana ko mumdi sendebu facitani en
il faut d'abord
ana hani kawal wadde hakune pelle godde gaw ana hani du joppenta guji ame kindi ilatike sababu rafi deural hakune ame ana hani jati fuden golleji talkur kawrangal hakune ame bandirabe gombe le leedindi
hono joengo lamu hakundeji di ngaram wadde du nyanda altidere waronde tumbutu heba nande heedi ton karol hebaama fagube chalidore de fu natti njabi du yoppitinde conseil regional o nyalama hande o ba horeji lamu hakundeji o jodo
le yambere afrique sin maji e teleji waga dugu himbe mali hewbe ngado be théâtre ju holli tamango e wombe hore e ngado be film ngaji ju ile leed afrique li mabbe amadou kassonge wonhe ngadude habib dambali anderte do gimba film juddo mo burkina nge berni gol bla wadi nan won film mo noddirta wallahi o gaddo o ko jallini holliti walde mudu de nayi ka o sikitaaki fey danya sukab jumibe lontabe e bi makko kabaruji kewda an gondi hunkenede hore fa ngado be théâtre ji pabe le leedi meden di kedde ko Amadou Kassonge wi do faccitan Ousmane Diko
gouvernement Mali ana wonde wadde ko wawi fu fa lantago lato e hakkilo am ka daranibe dum yogabe tipi e duubi e be gondi e humanade faabe kebe lantotobe dum wadi se teki don bangugol baale théâtre kewde hono nyogolon do so be Ali Ifran Jaybe e maniga théâtre fu janginirde do darantobe théâtre be dante ande tipibe duubi paltoto won sukabe du be men gondi e wadde fa kuyana théâtre biden tinni e majjum fa sanne e hakkilo am ka caldi yimbe kana wadde eden kani gikkande miden jididu lontogogol lato
hollugol sinimaaji daddo diroji le cakkitte golle wadan handen le ngallure mawdu burkina le yambere noga e jewerde fespa ko nde tottugol yenoji kertaade ngadan kikida ko o mawnde wadan e dun mawdo noddirte e talon dorde yene ga wadan jangol le ngallure waga dugunde mali ana e ndima ko hollu hebugol yonde batte sinima dawdo kulbali mo ini noddirte do wulu o
Union Européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
sakira be njandara yon kabaruji kon ile region ngaji be ne puddera region moddi o ministre kumini do kabaru de na ko yeey kenya wadde balde le region moddi o Abdoulaye Idrissa may gaba dan e be torraji ki wuti ngom ele region moddi o be ndiyam boni nokkuji mu be yalande na ko an warta le nokku o nano le on patu hore jode de erzabi udi sidi mohammed holiti d'accord de ddr watte le balde garoje le region moddi o beta ko union europe hokki ko buri milioji sappo ena himbe lojabe gombe sigaso be ngadi gol faabo gol faayiru yere wadali on ko faanda mun faatal ka ko buyto fa lojabe keba dan ko ngadi ko en ko wayi nafude dum be kuli qur'an buri himbe temedere naati le amole hitan 2017 ne o kabar hokkama beta ko o le yaagol do ministre kumini do faab ministre kumini do paabo ndiral e golle ne da ko hammadun ko naade ndaroy no golle o wodi tonti dallaaji be jogi kanye ko woni haajuji mabbe jande timmi kanye kajjolo jowinde do balaade leedi no jogirte o projet gollan hakkunde hitande 2017 e 2036 golleji gaddoji jiri wera sertlo o o daronto ko buri himbe chapantono kawri e de do jande balde tati gollobe kapse vare kanye ONG ngaji kumini da hakkeji sukkabe ana gondi e mijade no nyamduji mo inete sukkabe lekkoldi kaybirete fa gasa no be kolli wiide be ko be ngadi be kaltidi du no cenam wadirta nyamduji di sukkabe di no nyamdu sukkabe di no kaybirete fa gasa no be kolli be ngadi kaldal du hono cenam wadirata Caritas Mali darani ngal do kawrital karit be kolli wiide Caritas Mali darani ngal do kawrital.